9flavor.com.
They call me Prio.
I told you, man.
If I fire,
you can't take my next.
You always there for me. Imalina Kozensu. I know you're not gonna leave me. Only if you feel a little. When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. Ninye mechwani ukamidia, walekela something fata. Ila twalina kuyadia, nikaya hai. Ninye mechwani ukamidia, walekela something fata. Ila twalina kuyadia. Silosi, okay, ni kushwezi. Sema swe ni tuwezi. Mutima unga unaduma. So sweet munga sugar na kambala. Labu ya tumu ya yaya. Vama yesa swanga fike wa mambala. Nguopa la mamba. With you there's no drama. You my queen. You my lead manana. Yeah, follow me. Kaniwa baby, please just follow me. Auyo komo ninge Coca-Cola Fanta. Wena washupa nike bana kukuvada. Ninye mechwani ukamidia. Wanekela something fata. Ila twali na kuyadia. Nikaya hai. Ninye mechwani ukamidia. Wanekela something fata. Ila twali na kuyadia.